nsọ 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 osebulu wa Chineke nke igwe ndị agha ebube gị jupụtara jupụtara eligwe n'ala Hosanna 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 n'elu kasị elu ọ dị ngọzi bụ onye bịara onye bịara n'aha onye nwa ka anyị tụọ ọnụ ya nsọ 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 osebulu wa Chineke nke igwe ndị agha ebube gị jupụtara jupụtara eligwe n'ala Hosanna 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 n'elu kasị elu ọ dị ngọzi bụ onye bịara onye bịara n'aha onye nwa
Israel anya nele
No mu chineke nile ndi no nwa ndi agbapụtara. We na si chineke. O gosiri anyị obi ebere. Mba ina adighi ike. Hallelujah. I gosiri mu obi ebere gi mgbe m na adighi ike o. I gosiri mu obi ebere mgbe m na-enweghị ume. I gosiri mu obi ebere gi o mgbe m na-amaghị ihe m ga-eme o. I gosiri mu obi ebere gi mgbe m na-enweghị ume. Ọdị nka nọ n'olulu ọnwụ, ị napụtara m nye m ndụ. Iwe mee ka m nọdụ ebe dị elu n'ebe dị elu. I gosiri m obi ebere gị mgbe m na-adịghị ike ọbụla. I gosiri m obi ebere mgbe m na-enweghị ume. I gosiri m obi ebere gị mgbe m na-adịghị ike Jizọs. I gosiri m obi ebere mgbe m na-adịghị ike. I gosiri mu obi ọmịiko gị mgbe m na-amaghị ihe m ga-eme o. I gosiri mu obi ebere gị mgbe m na-adịghị ike o. Ọ dị nka m nọ n'olulu ọnwụ, ị napụtara m nye m ndụ. I wee mee ka m nọdụ n'ebe dị elu n'ebe dị elu. I gosiri mu obi ebere gị o mgbe m na-adịghị ike chi m. I gosiri mu obi ebere mgbe m na-enweghị ume.
Echechala m ihe m ga-eji kwụọ Chineke ụgwọ. Nna m ọkwa sọsọ abụ maka onweghị ihe mma m ga-enye gị. Biko riwe ya o, eze ndị eze.
Jizọs gosiri m obi ebere gị mgbe m na-adịghị ike o. I gosiri m obi ebere mgbe m na-enweghị ume. I gosiri m n'ịhụrụ m n'anya mgbe m na-adịghị ike ọbụla. I gosiri m obi ebere mgbe m na-enweghị ume. Mgbe ọ dị ka m nọ n'olulu ọnwụ, ị na-apụtara m nye m ndụ. I wee mee ka m guzo n'ebe dị elu n'ebe dị elu. I gosiri m obi ebere mgbe m na-adịghị ike o. I gosiri m obi ebere mgbe m na-enweghị ume. Mgbe ọ dị ka m nọ n'olulu ọnwụ, ị na-apụtara m nye m ndụ. I mee ka m guzo n'ebe dị elu n'ebe dị elu. I gosiri m obi ebere gị mgbe m na-adịghị ike chacha. I gosiri m obi ebere mgbe m na-enweghị ume. He sweet me all day, oh he sweet me all night. He's my loving friend, my savior all the time. He's with me all day, oh, he's with me all time. He's my loving friend, my savior all the time. Oh, he's with me all day, oh, he's with me all night. He's my loving friend, my savior all the time. He's with me all day, oh, he's with me all night. Oh, he's my loving friend, my savior all the time. What manner of friend is he who gave his life for his friend? He's my loving friend, there cannot be a better friend. What manner of man is he who shed his blood for me? He's my darling friend, there cannot be a better friend. What manner of man is this man who gave his life for me? He's my darling friend, there cannot be another friend. Oh, he's with me all day, yes, he's with me all night. He's my loving friend, my savior all the time. Oh, he's with me all days, oh, he's with me all night. He's my loving friend, my savior all the time. He's with me all days, oh, he's with me all night. He's my loving friend, my savior all the time.
I can never abandon his friend. I bless you, Lord Jesus.
When I walk through the valleys and shadows of death, he's always there with me. He's there to help me when I fall. When my Father in heaven looks down on me, his blood washes me whiter than snow. He's with me all day, he is with me all night. He's my loving friend, there's no minute he's not with me. He's with me all day, oh, he's with me all night. There is no moment that Jesus is not by my side. Oh, he's with me all day, oh, he's with me all night. He's my loving friend, my savior all the time. He's with me all day, oh, he's with me all night. Yes, he's my loving friend, my savior all the time.
I don't want to look in my clinic. I get to be cause
it is so. It is so. It is a bube. It is a bube. I'm not predicting the boy. I do say a bru.
But if you're a moon,
the motor on a magic. Me cool man. Ufano na rumwelu, ufano na rumwamiri,
mass destruction. Managi onye chike nile.
As the heavens is higher than the earth. So is your wisdom higher than
imagine?
Oh yes, Lord, you are
God. Monta kiriti na vacationo.
Mbiambiamone
wengi kovla na vacationo.
Che,
ebonye zikeni le okube oku.
They are empty vessels that makes the most noise.
Iti eguchi neke.
Oh yes, Lord.
Kini kakeji tunereki.
Hey!
Baba o!
Ite bube chineke.
Daddy!
Jesus, no law, heavy, heavy high.
Ọ ga-eburu gị mkpa gị dum, ọ ga-enyere gị aka.
Jesus. Ese nyina de gaga, oh Jesus. Ese nyimwere ne luwa, oh Jesus. Onge duruki renisi, onge meki wetandu. Eni kasema, oh Jesus. Na best friend to her, e Jesus. Da best friend to her, e Jesus. He will lead you every day, he will lead you every night. Da best friend to her, e Jesus.
There is only one way. Don't his heart. The Bible says, let this book of law not depart from your mouth. Meditate in it day and night, that you might be able to live in this wicked world.
The best book to read is Bible. The best book to read is Bible. If you read it every day, you will never ever fail. The best book to read is Bible.
Sing.
The best book to read is Bible. The best book to read is Bible. If you read it every day, you will never ever fail. The best book to read is Bible. If you read it every day, you will never ever fail. The best book to read, oh, is Bible.
When you are passing through tribulation, when you are passing through trials,
the best book to read is Bible.
When you are conking to make a choice, when you are in the middle of nowhere,
the best book to read is Bible.